Cinderella touch you, sat touch you, ka. Pisa ya zamani zeza wa. Omu kwa no touch you, sat touch you, ka. Ugumpe no.
Ay, papi.
Masa Wood. Kenyan boy. Hey.
21.
001.
Black Market Records.
The way you give me, baby, slow mo. You know I like it, Cinderella. Got me never wanna let go. Umenishika kama vela. The way you give me, baby, slow mo. You know I like it, Cinderella. Got me never wanna let go. Umenishika kama vela. Nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella, nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella.
Na ukaretu, ili nakupenda. Adi mama yangu wamesema, weni wetu. Wande mbegu.
Nataka nikuvishe pete. Toto wa mtu unitoe ndeve. Tuwezi simamisha rege, lakini tunaweza doa nyege.
Jodi wanajua, mimi wayua. Nusu pengari mafisi wamebuya. Mumombea adi mungu wanajua. Yende mama mtoto wangu wakishua. Na kushindikiza msupa kalesa. Na tesa, aki unaweza. Ipatia buri bila tapesa. Tacheza, chingi na chesa.
The way you give me, baby, slow-mo. You know I like it, Cinderella. Girl, me never wanna let go. Umenishika kama vela. The way you give me, baby, slow-mo. You know I like it, Cinderella. Girl, me never wanna let go. Umenishika kama vela. Nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella. Nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella.
Style za halina za mchalo. My pretty girl, my love. Kunja gala sema sango. Yeah, my love.
She give me a capilla under my umbrella. She got a friend with a my love is Cinderella. Sing what we say. Would you be my best friend?
Shu Kanjela. Oh, yeah, yeah. Yes, I did.
The way you give me, baby, slow-mo. You know I like it, Cinderella. Girl, me never wanna let go. Umenishika kama vela. The way you give me, baby, slow-mo. You know I like it, Cinderella. Girl, me never wanna let go. Umenishika kama vela. Nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella. Nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella.
Oh my God, ah, hapo hapo, hapo hapo. Ndo napenda, umenika. Mata, sako kwa bako, sako kwa bako. Siwezi nena.
Mi unani turn on, oh baby. Palo napo dance, jalebi. Gonna be your bloggy, oh baby. Let me teach you right, my lady.
Naku fili mami love. Akili mwili mpakaro. Mambo ya siri ya kunano. Oh lady.
Black Market Records.